Ukiona mtu mzima analia, basi iko jambo. Ulindi na ulimbo, maji ya shingo, paka nafikia kukimbia, yali nizidio. Ubu kisirani unawakia kwenye gia, macho na mboni nilichoka kushuhudia. Ile mwanzo ni kukupoteza nilihofia, na sio kwamba sikoni, tayari nimeshawahiwa. Mana nilichoka ngoja ngoja, nilichoka ngoja ngoja, nilichoka ngoja ngoja, ndo maana unaniona leo niko hapa. Nilichoka ngoja ngoja, nilichoka ngoja ngoja, nilichoka ngoja ngoja, ndo maana unaona huyu kanipata. Sasa natwanga, natwanga twanga, akinipa natwanga, natwanga twanga. Sasa natwanga, natwanga twanga, akinipa natwanga, natwanga twanga. Sasa kanipa muda, kanipa upendo, semeni nye hanisimangi muda wakula. Anatabasamu na mapambio, aliyeniacha ni kama Yuda. Makosa yake nilaumiwe mie, nilienae ananipa nakula, na vimasaji kwenye masikio. Sasa huko ulikuenda pamoto, na huko umeputa pazito. Ulijichanganya, ukajidanganya, kwa sasa nafasi haipo. Ubu kisirani unawakia kwenye gia, macho na mboni nilichoka kushuhudia. Ile mwanzo ni kukupoteza nilihofia, na sio kwamba sikoni, tayari nimeshawahiwa. Mana nilichoka ngoja ngoja, nilichoka ngoja ngoja, nilichoka ngoja ngoja, ndo maana unaniona leo niko hapa. Nilichoka ngoja ngoja, nilichoka ngoja ngoja, nilichoka ngoja ngoja, ndo maana unaona huyu kanipata. Sasa natwanga, natwanga twanga, akinipa natwanga, natwanga twanga. Sasa natwanga, natwanga twanga, akinipa natwanga.